Yeah, you better lay low.
Ah, Jasu, yeah, yo.
You better lay low.
Jimakalang. Oda man, Superman ina wakamata, super rapper na ufunga mta, na control game kia swaga na kana, na control film wani jazz kicha, mini master, mini Eminem, mini bastard, rap off the jungle, mi monster, drifting kuna hip hop, na zip up, kuna beep, kuna game, na feature, kuna giza, na shiny macho yao, kuna picture, all eyes on me, to play the sea, I'm so best to see, wezi kutwistable fixi, matatizo ulo na yo, kisha tujimixi, iwa shitty, na mitai pike miayo, yeah yo, Nike na pick up, na check up, na flow commando, sito give up, na speed up, kama Lina kama kila kona FG star. Shut up, we're untouchable. Yeah, you're unbreakable.
Toka zamani ninafanya wonders. Ila sonekani wanauliza wapi.
You better lay low.
Make you them niggas, make you them niggas.
You better lay low.
Make you them niggas, make you them niggas.
Kuba kitanda ni jaza kitani na jona na deni kwa wana kita wana show love na mibila takina. Isa mkatoliki, fanya mambo kita wana pandisha kiki. Patch after punch, Black Nation logo kita ipi miki. Nipo highway speed, kari machu kuna pira tema chiche buti kwa shash bomali. Na tumba kete push juu kuta sile sale. Suka MC, aja swaga tupinge kazi, so maneno ya kanga. Uye lo chef tuwa fanya matanga. All eyes on me. Intachi flow, kila ngoma na wakama kona limisha uko kila kaya nye modo. Hip hop haija fabada, lo kufa MC wane shobo. Hip hop haija fabada, lo kufa MC wane shobo. Nipo kone kire na tema fia dragon, wazi kushusha just that my shadow.
Toka zamani, ninafanya wonders.
Ninafanya wonders.
Kila sorekani, wanauliza wapi.
You better lay low.
Make you them niggas, make you them niggas.
You better lay low.
Make you them niggas. Toka zamani ninafanya wanda,
nafanya wanda.
Ila sorekani wanauliza wapi kazi.
Wapi kazi, yeah.
Make you them niggas, make you them niggas.
You better lay low.
Make you them niggas, make you them niggas.
My Roddy, Rise of the Superman.
You better lay low.
Better
lay low.
Shine, yeah.